Abba bye, abba bye, abba bye. Abu yada nidow, maha arati kula bani. Abu an magalaha iyo, murtiya murayiri. Wa murayad wa yu aasha bukhamuqe. Midikta iya bilhdiyo, mataha istotar kama madu waligod. Mawran buka biya mersha kuna natangu, madalaku idha wina ma'layu, shakala. Midilomu da ko idil, marim lagu hanuriyo, maya bayu nukata. Murtiya ucheta na ma'layu buhu yahayi. Allah is the way I had the most of care. What can I get my soul in? Let's talk about the hell of my life. I'm not sure if I can. What can I say? Give me time, I'm not sure if I'm going to do it. 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 I'm Gitarka oo isagu isdiro u lahay Muusishankii weynaa waa Cali Atoore Anigoo ah Cabdisalaam Cali Najax Waxaan leeyahay hambalyo Su'aasha isweydiintani waa Ajeeb aanu fasirayaa marka qiimaha yaqaayaha badan Waa Istuudiyo Daaro oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis ee iskeelka Minnesota Xaliga Maraykanka Waxaan la sheegayaa dadweynuhu inaad ka maqsuudi doontaan farsamada jaamac miliwaadi oo ah ninka isu soo dubaridayta sameeyey ishaa shaqeeyey amarka isaga dhammaantiin waxaan leeyahay dhegaysi wanaagsan muddo badan ayaa ka soo shaqaynay waxaan u sheegayaa inaad ka maqsuudi doontaan codadka dhegeyna ku sii dami doona waa Najax idimaha mahadya sidaa iyo dhegaysi wanaagsan albanki nimo
كذب الدقيقتي تبدأ النقطة